baby, yo. I pick you, baby, yeah.
My card, you're killing it.
Samani kwanza dada, jina lako ni Linjuwe. Kwangwe shala kumekucha, ningependa unitambue. Na moja dogo sana, ila kubwa kwangu mie. Sore kama nitakosa, la hisia zangu niwe. Maina hito baraka jina lango, mziki ndiyo kazi yangu. Ila lipo tatizo lango, mapenzi Na mina taka familia yangu, niwe baba nyumbani kwangu. Oh baby, naomba uwe mwenzangu, tukijenge. And I want to know you, my baby, oh my baby. So let me follow you, oh baby, my baby. Cause I want to marry you, oh, yeah. Oh baby, I want to follow you.
Oh baby,
and I want to know you.
Oh baby,
cause I want to marry you. Kwa honi cha zamani, ata ulipita na nani. Yote mimi sijali, nafsi yangu imeridhia. Hawato amini pindi kwani, nitapokuoa hadharani. Oh mama wa familia yangu, utahilea. Tena bila kadi ya mwaliko, mwote wataingia. Angi wataona kama doto, ndo imesha kuwa. Gani na kulana kia, ubavu wongo kushoto, mini tangu vigania. Tenzi langu, oh, want to marry you. Oh baby, I want to follow you.
Parana, oh baby, parana.
And I want to know you.
Parana, oh baby, parana.
Cause I want to marry you.
Parana,
oh baby, marry you.
Parana,
oh baby, marry you. Yawanye uru nyatini
Nyamanye, nyamanye
Kumabo
Nyamanye, nyamanye
Oh baby, yo
Nyamanye, nyamanye
Oh yo Kendo chunyo here mara
Nyamanye, nyamanye
Oh mate
Nyamanye, nyamanye
Oh hey
Nyamanye, nyamanye
Yawanye uru nyatini
Nyamanye, nyamanye
Oh yawa
Nyamanye, nyamanye
Oh yawa
Nyamanye, nyamanye
Toke ndwa here
Oh,
my God,
you're killing it.